Stereo Calango,
Stereo Calango,
ritmo di DJ.
Stereo, stereo, stereo Calango,
Calango, ritmo di DJ.
Yanda joni tari minta sapo je Stereo Calango habaruje fulfulde. Kori janyalle mo hande habaruji mede fulfulde halando fil hawrinde jojjinaado en galdu nyeme rewbe sukabe ummatore gam batte halde do fil ko darto jonde jankanyo e yaadu yeso e der fawar joni wiendu lak chadde ko fiidino alle e kipitande boko haram ko watto en nana hawrinde ko wadi o yef ka won hawrter leede dunya leede kalaje dengal francir kandu in jamena chadde to won ngada batu mabbe hande sappo e jerdi yaadu jango sappo e jene lewndu be kalando kulantaje kewde nana do konnako be kaldo mu yaadu yeso seeda yewtere men pinna hande studio kalangono ndara braniger kany e faande unilever kandu kawono to watte kataaje to ko non to watte ndiyele gom kawono anniya fa ombe mabbol majjundu konna ni dum wodi du konna satorma mawdo ko wadoto en nanan dum elei yewtere pindino gol Nafisa Adam waddi sumana amadu janganta habaruji e fulfulde dum waddi ni ko fabar jonni hono dow laabi ko hani gollede ko laabi kany e laabi wadde kulle godde du yaadu yesu kany e dum non wonno hono koro hawrtere wadan do inde fabar jondu kondani leede kaloje dengal francire dum du kondandu wadanto en jamena chad jude hande sappo jerdi yaadu jamu sappo e jene lewru joindu enda waddi ko fawar jondu konnani be kalandu konnan kulantaje kewde do mudum gouvernement yidi konna elte konta ko tay wada pondal yaade e fawar jo har fille ko darto jande rewbe worfta hebi jangi fawodi o yef on denne ne kay gardo inde mudum horejo mudum hali e do fi o honno yara kanko wita kanadu konnani Louise Mushikiwabo lati do kanyum ko hali reelatu sumaneldi en hala makko
cette mobilisation
ko himbe ummi dari faano wala dun no holla ko on tittinkinake har laabi jangino der leydi modo ko watta hakke rewbe wurtake der leydi kawtude engal francire kan fu e der duniyaru hande de en dari duudal sukabe rewbe jangobe bi bawa timmini jandeji mabbe no buri dimma cukabe worbe ittabe jande denne no hani no gattol e accol sukabe rewbe janga himbe leydi meden jabado mi sali Rwanda leydi dijeami duubi laso e joyi gadda bononda waruwaru gaddo ton handen dalila rewbe wadi di nyibiti denne leydi wawa yehi yeso de duudal mayri duudi mu'en galader rewbe be handen daa e mabbe nanataake be giyataake amma kam e goni no beida leede meden afrique no hani non tuugode do ko wodi ko wada aden dum nyemmi
nen chacun de nous s'y mette
gam batte hebde yotto wade himbe latti be ngala sembeji sanne jeyabe le fa hande wendu lakciade ko fili dum kam won no koro hawrter latindu ko na pinude kam won hawn le dunya yaade fecciare waddi ballaga mudum jonde jam kam won tewte ton endan kanyo e yaadu yes ciagal himbe enda hebi torray sanar fil ko darto kipitande boko haram ko wonder leydi endan dum waddi ko fawar jondu ko nani hono pinude endan waddi ballaga mum ko watta ko tawe fawar jondu ko nani hono gouvernementaji ko tahen enda fu golleedi kebi jehi fa wodi nanno waddi faande be kali haldu ko nani watta ko tawe himbe durwidi e talakaku e hebunde himbe golleedi faande woni tugol mbakaaji sadonmaaji ko no wadde e kulle godde cawiide honno enda e do fi ndenangu e hore mudum kany e kullan tereje godde fereje godon nani ko faware jondu kondani on biete do José Harman latido kany Harman Wabo latido kany woni ngardo independido enda de hawrterde haali Nafisa Adamu yottini en do enda
dans la problématique de
les sadormaji tawadi der wendu lak chadindu fu rewbe umma tore buri tampude ko andudo on fu bonondaji di bibbe bombe tawabe der no kure lak chadinde gonno ngada misali bibbe Boko Haram sadorma gonado no durwide emum fillande nagu no tawa he amma se jewama no famte ko kulle kewde no chorkiti filla kebol golle talkaku e moji tagol bakaji der lak chaddo den der badaki tefude mosala wado don on miden jidi wattude hen nimbe tampube der battu on rewbe e ummatore du noddama ngara e hawrinde de heba warbe to mayre ben pama sadon maji mu en goddi no tafane mosala ko holloite battu gouverneur be garo on
o kayni hono to enna men sorwa o wita kenani Ibrahim Malan yaw du mako chapantati didon ko wodi neddo laati du kono nanganoma kasudo endan e do tumede laata neddo himbe boko haram be enda nene ne kaydo wadi ko to dubi din der kasu kutukale tiagal mon ko yoppita gan o yira ka fu alaama ko tuma do makko dun enda dubi nay ni joni mo hettini mo no wurton enda den won ko wurtin gollirde makko de gollirde kono nan kam wono nokkuto hono himbe yaatino gobo wono fembo dun du kono nan wadana mo sanne
mi tuma kana laata de boko haram nangami yarede garual kasu kutukale tiagal widagol wadano ko be pami fewre no njofami dubi didi ngammi kasum den nimbe pemba nomi ko nangami minyirabe an tokkiti pembol nimbe gon ko ngartum ko jitimi gollal hande mi hulta hunde fu bibbe wuro e ko emuno no andika ibe andidu gollal dam ko njofami kasu nimbe njabbita kekam sembe sembe wobbe ngari do poporoji e ler loreji koreji am beltake sanne ko ngartumi irdo e bandu no wayi warde e neddo fu basi fola jondo chaka e bibbe wuro be
banda matsala da jama'a wallahi
non ni to en dan du konda hon himbe didon taama no hirsa balu balu e lewre tengo bani jia kana departement mo bosso region mo difa bedo dido du konna himbe no latibe dilibe dan nan difa gam batta yaade harto en dan baggo wade wendu lakciandu en dan gam batta yaade dema gese mudun en to wonoto be kebabe kirsa be acci du konna koreji mabbe du konna do en dan der gallure difa wakati mo be dilino de en dan do wonno kabaruji ko joni mi harto en dan ko yotti bandi min taato en dan yottini e amin do en dan himbe no latibe kono yerno birmi on ni ele no kuje mabbe demal won ko be taabe kirsa non ni faande habaruji e fulfulde nan studio kala ngono tawadu konda hono neddo goto ko wete conseiller goto no endan jiyaado e les favori jon chibiri gobir les communes mudum kany won ko kandu kono himbe go ngari bari dum himbe du yama be joyna har nijere be jogidu kono kulle bonde juude mabbe dum waddi ko faande ni biyetedo yahaya baba latido goto e wambe le lamorde hono tayna chibiri gobir endan ni haliri o wi hono kanko conseiller o wita kenan den ne ka sayiru o neddo latido hono himbe ben endan miila kanko wonno yottina kabaruji mu en yaade e sogeji dum wadi ko be bari mo enquete nonen yahaya baba
il a été assassiné
bibbe bombe mbarimo der baade makko e labbe bibbe bombe ben du nigeria juway neddo non ballo policiji sanne filde nokku futo bibbe bombe tawan wodi dunde ni be nati le niger e wadde biddan bonda ko nde o hebi habaru kanko andinta sogeji amin mido milane sabe majjum wadi kobe mbarimo nokkure de herrana e zamfara nokku non tawdangu e rafi ndenagu bako sogeji amin no e bawde mum fu dum haccay biddan bonda ko bibbe bombe no diwta nimbe de goji gon be barabe wakati ji gondo saito cede hokka ko be jofade
pour que donne les gens qu'ils ont pris
ta en entendu du kon nan ni rafi denango en dan no lati hunde sakula yaade e lamibe leydi kanyo himbe wurngo fu e hore mudum dum sabi ni ko fabar joni prefet on enda o wi wakati mo kalte obe koji keddi hono kulantarje golitirde fu gam batte rewnde himbe kulle mudum en nene sembe ketno nano biyetedo malang Omar Bashir prefet mo tanuto ko halani bandimin biyetedo fabar jondu kon nan ni Mukhtar Hamadu kanyo e hawa yaabe to en dan jahangal
le département du Tanus
département tanuto gacce fu wala e mun labi kandi fu ko jama dun deccinake lenyi tawadi der no kure de fu no e golle mu basi fu wala ko min bo wono yideno le lebbi jabbiidi dito dum hanti jondo no woduno tajobe no labi kambe bittino be malfe e kinije bonde mido hakkin kinido hande dum fu dum hanti alla e sogeji goddi no jilo der nokko on jamma ila nyaloma amma ko min gommi den jam me bibbe wuro woni gollidol enim misali kan woni de goddum yiama hano werbe be cikkidum miden jama nimbe wuro ben kalanam
de nous alerter
gouverneur région tilabir kanyindu kondang neldainani andinore wiide ke hono himbe latibe fabatobe daro faber ko te ong jeji enda yohobe non tilabiri no wowno sogeji dowtabe yaade wi jon o dowtongol wala dom be acce be jehirno be jirri fu kanon ni fa hanen gouverneur wi prefet fu prefet droit hono haramudum acce denagu wada fa wada e do wattugol sogeji jilo jam e nyalom ele nokkuje den endan no fu ele andinorde endan woni ko dum wurti Fawar joni le habaruji di no tawadu kondar filla ko darto jande université ji kawon le kolidji mawdi Niger fu no foti wi'ama jande mudum fodaama fa yottinawama jeddi lewru utto ko daro dum du konda ni gam batte alle e yerno minister kawjir fille jandeji di hojir lawol gol don heba be dar sala be jita ko majjan be le jandede endan sabo di ko to lebbi nay be kebayno be jangi alle e murtereji janginobe hon le kolji mawdi enna bi te universite be du konda ni himbe lati wono murter do fille gattol horejo di dabo universite di enna ko lati gomnati hoji dum e jungo mudum nenen ne ka dum waddi ko faande ni beede gol du wada gang heba be jita jande majjunen den enda faande ni ele habaruji di enda no tawadu konda ni hara yimbe latibe jangunobe le universite mawdo mo kotonu leydi benen kandu waddi dokkal masiniji nyotoji e gollitirde mudun en yeyi hokkowi honno kurto himbe gonno janga ka e kitagol golle juude do enna gallu nyemen to kuete kwara kano dundu konda ni hunno ko be gaddi gam batte walu tude koto lekulibe kemenay wonbe no janga don enda dum waddi ko faande kambe hebbe dokkal gal du be kolli welwel mabbe yettor mabbe yaade e ko himbe be gadan ni be
Jirozein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gaw
kettine studio kalangu do radio modon
studio kalangu yadu leydi niger
non wantir studio kalangu yadu leydi niger en kala hala yowtere men pinno hande studio kalangu no ndara fille bra niger nokuto ndiyele ngatteno njartede e buteleji kanye fa hande du ini lever kandu kan wonoto kataaje ngatteno gam batte golutugo leydi men niger do enda kulen nokkuidi de company di funa ania e do watugo lewrugo won ko omboyte dum du kondani hunno ko lati satorma mawdum way wadude le fille ko darto ngurna bibbe adama be hewbe der mudum na tawadu konna har fille satorma arzuku seydu suley lati do kanyo enda hono kokko habaruji no enda sanne do fille ko darto hono le fi o enda o wi hunde enda fu rafi jonnyal kanyo hojde labi darti no enda dum won ko halani bandimin hono fahande du konna bitedo nafisa adama sirfo ko landinomo
Leydi Niger no haja labi lobby har ko darata cingol e hawju campagne dum woni ko seydi Souley Muhammadu ko ko habaru jo andal har ko darata filla labi luma ku leydi wi dalila nanantol habaru mabbol campagne bra Niger e Unilever campagne kawdido gadol katare la vie belle
Notre pays fait sorte des efforts.
Leydi meden ardibe mun no he bawde mu en fu har ko darata cembin dino luma ku mayri amma tittinkina ko mabbe gu he jeyno fu fayoto e company ji leydi din fu dan hande de en jeewi leydi Niger siriyaki fu labi cembin dinoju gonga e gonga yadu yeso company ji din tawidu company no hani wi eno wodi ko wallira dum singo fa woda wada sembe hite kuran misali de hejore der leydi company wawa wadi sembe gollobe nyenyube kan en du de kejore sanne der company watta company on yah yeso baduni kulle e company on gollirta fu do der leddi din wona no hebe tawan ko company on waylita kulle den wurtina sonnira bibbe leddi din be nafu golle den nyami cede sanne denne seto dun sonnira ma kyaada ko riba he ko yoba gollobe ben kebu ko braniger Unilever on ba dum no hani foda hakkiloji himbe jama hitere de gomnati wonno darira ardibe company ji di he company ji mun misali har ko darata jabbaaki mabbe wakkati be garta be cinga company ji din e itte
Je considère comme il faut.
Mabol campagneji ir satormaji ie bawi gadani himbe leydi nafortobe ko campagneji di gadata na trésor soudu jabol itte na hidube gara cinga campagneji mu en der leydi Niger
pour les consommateurs ils vont
Himbe ko nafordo dum kebata dum denne haaju mabbe huntata gollobe campagneji bendu jobdiji mu en filamu wala ko jogo bale mabbe sadanambe trésor kandu beydata ko gancede ko jabe e campagneji din gala kaden dudo trésor kebal mum uytake gomnati sadormaji tan tawdete warobe cinga campagneji kesi bendu kulan garta ombol campagne soccoraaki gadano der leydi sanne har ko darato luma ku mayri denne himbe no kani kakkilo kiso illa joni ko godi anniya wadude yaade yeso ano yaade duubi woygu en den himbe pudda nyumaade do majjum illa
ju et on commence à le travailler aujourd'hui
na wantiri do yewtere nden nan do de enen do fille campagne ji di waddi ko min be na on wiide ke hono se burtini ende on nanama hono yewtere latindi kono Michel Dedji wadni en mawnude kono latina jodda kale no ende mo studio kalangu dum du kono dartnani fille hono ne watta ko himbe keba kulle mudun en jaha yeso gam battede kono fa hande hono kebal hebe fa woda dum wonno hono mafari e koro hono yewtere hande de watten do fille ko darto studio kalangu nden ne kaydu hono dum du kono wonnana e do fille ndarto hono kullantaje ngadoje sappo le regie dubinande sappo e jene ko warta dum enda suma namadu to assalamu alaikum balanta jamwali